kun sagale amerikati saganen america as washington dc ra satellite etio satin akasumas gamma radio meter bandi digdemilam digdemishani sodomi tokorret saganta tamsas amajal qaba uyan harra witata guran ala digdemisadde barakumalamaf digdemisagal ifama bitote sotoko barakumalamaf digdemilam jechu kepi kesumisukun kesanat antuzbe horate ለሚሆን ኢትዮጵያ ቢያ ዩክሬን ከሰፈ ደንቀመን ላጅሱን ኢትዮጵያ ታምባሳደረ ጀርመኒ ዱብስኔጅራ ጉድና ባሌ ያ ሆንገ ደቀበን በለዳለን ኩመሰደ ተማኡን ዱሙን ገባሳለ ኢጆሃር አከሳቲ ኦዶት ዱርሳ ከረበ ፈቃዱ ተንስን ደበርሰ
አከሞልተን ሆዱን አራፍቀምኑ ኩኖቲ Sudan kibbaki esratti sarbin simirgana moma su kanne esratai rawwacha jirachu isa gabasni dame motummota gamtomani Sudan kibbaki sajirufi abbanni mirgana moma motummota gamtomani wallodan ibsabasanin beksanir hokkora walwalan sarbalate kutabiyatti baha motumma danno equatorial jedamu godina tambura kesatti jiawa tabajji fi fulbana barakumala mafe digdami tokko giddutti tasifamen yoyarate civiloni dibba afuri fafurtamni duani kudasaddeti mo madawani namoni torbatami afur ukam samani yemmo butaman jatami afuri mo hokkori sala irratti rawwatera kannen kessa mucan durba wagga kudasadi gudedda dirqi gareedan irattira watamen lubbunishe akkadarbe kanibse gabasni kun namonni kuma sadde tamataan akakee isani gallakisani baqatan dirqisifamu isani kabeenyin isani samamu saati fi barbadaawu isa beksisera badinsi kun kanumame yemmu gareen sochi walabumma ummata sudan yokin SPL MAIO fi umni ittisa ummata sudan kibba yokin SSPDE isa major general James Nandotin ogganamu akkasumas milishota garewal lamman cina dabbatani wallola turani nakkatae ibsikuni erera garewani fi namottan umfa ajjecha su kannesa tae hokkora sala fi ijollewan ukamsani fudachu irratti hirmatan ittigafatamu matti diyachu akkaqaban commissionerin olantum mirgana moma Michel Bachelet gafataniru motumman sudan kibba garewani fi namottan umfa badinsa kana rawatan irratti qorannu taasisudan akkatakan fi fudatu FC sudan kibbatti dame motummota gamto mani fi commissioni mirgana moma motummota gamto mani irra walodani harra basan kun gafatera walwaransa ukraine kesatte adema jiru baqachudani namottan biyottan sadaffa warren danga qattamuruf deman irratti login gosarratti hundae tasifamun isa akafudatama hinqabanne fi gocha ifama hinqabanne kawisa motumman united states beksisera Epsikara dubbi hima ministera immala United States imbae kune Ukraine kesa bau irratti login gosarratti hundae taasifamu isa odefano media argachu isa ibse warane bakachudane namottan danga qattamurani bakatan ija walqitteetini ilalamu akkaqabani ubachisera amma ammatti biyottan danga isani bakattota fi banagochudan bakattota simacha jiran kan galateffate ibsikun United States jarmiale motummota gamtomani warren bakarakkinichatti iyo jiran wajjin hojjachaa jiraachuu isaa dubbateera biyyottan naannoo yuukireen jiran dhimma baqattoota irratti dirqama seera addunyaatiif abboomamanii baqattoota bakka irraa dhufanitti humnaan deebisuu kan dhowwu qajeelfamaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka kabajuu qaban hubachiiseera namoottan balaadhaaf saaxilamanii okkora jalaa baqachaa jiran warreen viizaa malee daangaa qaxxaamuruu hin dandeenye namoottan biyyottan sadaffaatiif yuukireen akka daangaa ishee qaxxaamuranii ba'an taasisuu akka qabdu gaafateera FC United States kun Ukraine lammiileen biyya biraa keessumaa lammiileen Afrika biyyattii keessa turan warreen lola baqatanii biyya biraatti darbuudhaa fi yaalan irratti akka loogii taasisaa jirtu gabaasamaa jiraachuun isaa hin yaadatamu kunittuu kanaan jiru biyya German magaala Berlin taa'uudhaan biyya Poland Ukraine Czech Republic fi Slovakia ambassador Ethiopia kan ta'an Mulu Salamon ibsa VOA dafi kennanin Ukraine ke sabau ratti lamile Africa irratti akalogin tasifama jiru ode fanno qabachu isani ibsani garenadda lamile Ethiopia Ukraine ke sa bajiran kan gargaru gara Polandi fi biyottan ollatti ergu isani himaniyo ordotota Kenya dimma kana irratti ambassador Mulu Salamon mari VOA afan oromo walinta sisan odu qamboda esini diyesina Yemmu waraanni Raashaa magaala guddittii Ukraine Kevin marsee jiru kanatti waraanni Raashaa akka Ukraineen gallakkisee ba'u dhiibbaan hawaasa addunyaa cimaa deemuu isaa gabaasni gabaastuun VOA kan kongireesii Catherine Gibson ibseera. Akka gabaasni kun jedhutti bakka bu'oonni Raashaa fi Ukraine marii Belarus keessatti taasisan mallattoo waliigaltee tokko malee erga xumuramee booda Raashaan magaala guddittii Ukraine Kevin fi magaalota biroo irratti haleellaa raawwachuu itti fufte. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price dhimma kanarratti ergaa dabarsaniin
Diplomacy at the barrel of a gun, diplomacy at the turret of a tank, that is not real diplomacy. We are ready and willing. Just as our Ukrainian partners are.
Diplomasin afaan qawwee jalatti diplomasin huruu taankii duratti yaadamu tasa demokiraasii dhugaa miti. Akkuma michuuwwan keenya Ukraine akkuma maamiloota keenya warra Awurooppaa nutis deemsa demokiraasii dhugaa fi haqaa irratti hundaa'een mareef qopheedha. Mareen kun yoo walitti bu'iinsa hamaa fi barbaachisaa hin taane kana ni hambisa ta'eef. Garuu diplomaasiin sun carraanni bu'aa argamsiisuu isaatii keessumaa wayitaa waraanichi gaggeeffamaa inumaa immoo hammaachaa jirutti firii galmeessisuun isaa baay'ee haphiidha.
Jedhaniiru lammiileen Ukraine amma ammaatti waraana Raashaa isa daran jaboo ta'e akka ofirraa ittisaa jiran kan ibse gabaasni kun mootummaan Raashaa waraana isaa 75 daangaa irra qubachiisuu isaa himeera. Guyyoottan shanan darban keessatti waraanni Raashaa magaala Ukraine tokkoyyuu qabachuu akka hin dandeenye kan ibse ministeerri ittisaa United States yookaan Pentagon haalli lafarra jiru jijjiiramuu akka danda'u himuunsaa gabaasameera. United States lammiilee Raashaa warreen dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa magaala New York hojjechaa jiran 12 akka biyya gallakkisanii bahanii ajaja kennuun ishee gabaasameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti garee United States fi dubbi himtuu kan ta'an Olivia Dalton akka jedhanitti lammiiwwan Raashaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti hojii tikaa irratti bobba'anii turan mirga kennameef darbuudhaanii akkaataa nageenya biyyoolessaa United States fi miidhaa qabuun hojii basaasummaa irratti waan hirmaataniif akka biyya gallakkisanii bahanuu itti himameera jedhaniiru. Kunis kan ta'e waliigaltee mootummoota gamtoomanii wajjin qabnu irratti hundaa'uudhaani jedhaniiru Olivia Dalton. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Raashaa kan ta'an Vaasilii Navanziyaa akka oduu gabaastottatti himanitti namoottan 12 amma bitooteessa 7 akka United States'in gallakkisanii bahan itti himamuu isaanii ibsanii gochichi tarkaanfii diinummaa fi faallaa waliigaltee dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi waliigaltee veenaa akka ta'e himuun isaanii gabaasameera. Bara 2018 dhimma lammii Raashaa Biriteen keessatti balaan summii irratti raawwateen walqabate mootummaan Doonaald Tiraamp dippilomaatota Raashaa hedduu biyyaa baasuun isaa ni yaadatama. Lammiiwwan Indiyaa Ukraine keessatti barachaa jiran keessaa barataan ogeessa fayyaa umuriin isaa waggaa 21 bakka waraanni Raashaa fi Ukraine lola taasisaa jiran magaala guddaa lammaffaa Ukraine kan ta'e Kaharkiif keessatti ajjeefamuu isaa ministeerri dhimma alaa Indiyaa ibseera. Barataan kun kan ajjeefame haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaatiin fagoo irraa raawwatameen akka ta'e kan hime ministeerri dhimma alaa Indiyaa ambaasaddaroota Raashaa fi Ukraine waamuudhaan barattoota Indiyaa magaala Kaharkiifii fi magaalawwan biroo keessa karaa ba'an dhabanii rakkachaa jiranii fi akka haala ba'umsaa mijeessan gaafachuun isaanii gabaasameera. Dhimma kana akka dhiyeenya irratti hordofan jechuudhaan ministeerota ishee 4 gara Hangaarii, Roomaaniyaa, Silovaakiyaa fi Poolaanditti erguu ishee kan ibsite Indiyaan barattoota 2018 caalaan isaanii kolleejota fayyaa keessatti kan baratan Ukraine keessaa qabdi. Hordoftoota keenya odinarraaf qabnu kanu.
Embassy Ethiopia Berlin jirutti tanaa hoogganaa jila Ethiopia ambaasaaddar Tafarii Taaddaseetiin gareen hoogganamu daangaa Poolaandii fi Ukraine irratti argamuudhaan wal waraansa Ukraine dhiyeessuun kanneen daangaa ce'an lammiiwwan Ethiopia fi hidda dhalata Ethiopia qaban akkasumas lammiiwwan Afrikaaf kanneen gargaarsa fedhan biroofis deeggarsa gochaa akka jiru ibsamee jira. Kanas kan ibsan kabiyyee Jarman, Poolaand, Ukraine, Rippaabilikii Cheekii fi Silovaakiitti ambaasaaddara kataan Adde Muluu Salamoon yoo ta'an haala lammiiwwan Itoophiyaa walii galaan irra jiran ibsanii jiru jaalannee taasifsiise.
Jarikaan akkanumatti tasa ka'anii. deeman paasportii illee waa ID card illee odoo hin qabatin ba'an jarri isaan illee qophaa'atanii dokumentii illee qabatanii hin ba'an jiranii babbaasiidhaan faa makiinuma isaaniin faa miilaan faa hin ba'an jiranii garuu tamaroonni neetworkii telegiraamii waan qabaniif walitti haasa'atuma qarqara deemaa achiin deemaa akkas ta'a qarqara jechaatuma qarqaraa jirra. Hanseenaan jiran poolaandiitti duraan dursine mangistii poolaandiif yukireenis dubbisne jeello keenya waggaa dhufan akka nu galchan iyyama arganne. Sinneetoo hin rakkattanuu booddee irratti sin dabarsanii koottaa jennee isa booddee immoo nu rakkise paaspoortii jarri hin qabanneet nu rakkise ture isas dubbisneet mangistii wajjin karaa qabanneet dhufanii bakka isaan qopheessanaa turanuu aduu lamaa sadiitti oggasuma Itoophiyaa ta'uu isaanii qulqulleessineet dokumentii erguu hin dandeenya paaspoortii sachi qopheessuu hin dandeenye jennee odoon waan qabatin illee akka seenanii bakka boqonnaa san akka nu taa'an goonerra hiriirri baay'atees kanaaf ijoolleen keenya sachi bira rakkachaa turraan isaanitti dubbisne. Amma harallee namni kanarratti deebi'aa jiranii.
Meeqa ta'u amma.
Barattoonni neetworkii kana keessan jiran 47 jarri isaanii immoo jireenya qaban bakka bakkatti hin jiran hundumti isaanii walitti 55 hin caalamne kontaaktii hin qabnu garuu immoo jarri kontaaktii illee hin arganne duraan hin jiran namichi sagal tokko maqaan bakkee qabatanii jiraatan hannachitti heerumanii jiraatan akkas akkasaa jiranii kan bakkaan kaanii ta'anii jiran bakka waraanni jiru miti hin jiran. Tokko tokko karaa raashaatiin tokko tokko karaa hangaliitiin nan deddeeman jiran isaanis yeruma imbaasotatti haasofne qofa akka rakkanne qopheessaa jirra garuu namni baay'een karaa poolaandii kana waan dhufuuf mangistiin poolaandii amma aduu 15 ta'anii akka deeman karaatti qopheessa jira immoo hoo dubbiin isaanii dhumnees tamaroonni poolaandiis barsuma isaanii anti fufuu barbaadanuu jiraatan achumatti liigaalii ta'anii karaa isaanii akka qabsiisan lakkii biyya deebinaa haadha abbaa keenya bira deeman jiranis akka rakkanne amma tikeetii argatanitti fa'a. Bakkatti qophaa'an agarra tiyoo poolisii wajjin taanee bakkatti qophaa'an waarsoottis bakka biraattis qopheessinee jirra isa duwwaa miti daayaspooraan jarman keessatti Frankfurt Berliin Nuremberg bakka hunda dandatti namni tokko tokko faamilii sadiin fudhadhaa tokko tokko nama tokko fudhadhaa nagaratti nama tokko hojii lamaas ji'a sadi teechisuu nan danda'a amma dubbiin dhufutti amma deemanitti amma tiraanspoortii arganiitti amma mana tamaarii seenaniitti hin jedhu jira nu qarqaara jiranii. Rakkoon irra jiru amma maali karaa qabsiisnee ijoollee qarqaarutti kaane kana nu jala babal'eessan jiranii oduun taane taasisanii mangistiin gidduumaan Itoophiyaatti hin deebisaa imbaasittiin siqinaa imbaasii irraa sokkaadhanii hanuma karaa qabsiisnee ijoollee qarqaaraa jiru kun seenanii qofa dhokatan nutti himanu garuu namni biyya deebi'uu barbaadis akka akkaataatti deebi'uu rakkatiin namni mana tamaariis barsuma deemuu hin danda'ees liigaalii ta'ee akka deddeemu qarqaaruuf malee mirga isaanii irratti imbaasiin akkanan ta'inaa akkanan ta'aa jechuu hin danda'u isaan qarqaaruuf as jirna malee waan isaan hin barbaanne kana godhaa jechuuf mitan as jirru kanaaf waan nuyi poostii goonufaa websaayitii keenya irratti ilaaluu koornarii bakka hundan jiran nu dubbisanii qofa rakkoorraa takkan buune oolanii bulanis akka hin beelofne karaa isaan barbaadan akka isaan qarqaaruu akka godhaan adaraa jenna.
Asirratti ambaasaaddar Mulu amma Ukraine keessa ba'aniiru guutummaatti ba'aniiru taanaan hagamtu ba'e.
Tamaroonni 47 jira garuu waan hin baane jiran ijoollee lamaan sadeen takka jiranii isaan immoo dubbisnee turre mootummaa Ukraine jarriin kaanii bakkuma jiran taa'anu asiifachuu gaa deeman rakkoo akka rabbuune manuma isaanii taa'u isaanirra jira jedhaniiru kanaaf nuyis bakka hin taanetti sossaatanii akka rakkoo rabbuune manaan ba'ina jedhameera bakka miliitarii beenziin jiru mitan jiran manuma waan jiraniif katamaa keessa isaan waan tokko isaaniin jiru seeftiin bakka hin jiraannetti asiifachi kaatanii rakkoo rabbuutinaa jennee qofa infoormeeshinii dabarsaa jirra silkii nutti kennuun barbaadanu jarri kaan beekatuma dhoksan garuu imbaasiin giddiidhaan waan godhu jiru ergaa keenya argan garuu hin laalan wanno san irratti jarri jiran jechuudha ijoolleen kaan kaan isaan dubbisaa jiranii.
Naannoo daangaa sanatti imbaasiin keessan nama ergee wanti hordofsiisaa jiru jiraa?
Mikattiliin kiyya ambaasaddar Tafarii jedhama nama wajjin erginee daayaspooraa sanachitti nu qarqaara poolaandii jara jiran mahabara tiyoo poolisii wajjin kan jiran ijoolleen keenya jirti uummanni Itoophiyaa jiranii jarri isaan nu qarqaaran wajjin goonee komitee dhaabneetti isaan wajjin bakkuma boordarii san jiranii. Achumaayis yoodhan dubbisanii qofa silkiidhaanis namni soo amma nama ja'a nama saddeetillee akka soo rakkatees makiinuma saniin asiifachi fudhachuuf qarqaaruuf tiraanspoortii piroovaayidii godhuuf deemaniyyuu salfiin achitti jiru ekspeektii gootu miti 200,000 fa'a akkas baay'een baay'ataa qopheenyi jiru akkasitti deemaa jirra garuu ijoolleen baay'een seenaa jirti rakkoo nutti fidee dhokachuu isaanii kana garuu isaan qarqaaruu jiraachuus keenya kan akka beekan barbaanna hoo intarviyuu kanallee dhaga'an.
Ambaasaaddar Mulluu Salamoon deebiin alaattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa.
sinis jolle kenya karkaruf yada kana nugafachun kesan siningala tefadda galatoma.
Gama tanin lammi wan Afrika kanen Ukraine kesa jiratan lubbu ofi olchuf jecha yero baqata jiran kanat danga Ukraine akkan dabarre ittifamun sani kan akkan isan jeq ajiru ta'u durata angamta Afrika fi presidenti Senegal kata'an Macky Sall akkasumas komishina gamta Afrika durata kata'an Musa Faki ibsani jiru Lamenu kale sagal gala ibsa basanin walitti bu'iinsi lafa jirutti namni marti daangaa ce'uuf mirga akka qabu yaadachiisuudhaan yeroo ammaa walitti bu'iinsa Ukraine keessaan namoonni rakkataa jiran lammummaa fi sanyii isaanii itoo addaan baafamin mirga qabaniin fayyadamuu akka qaban hubachiisan. Ambaasaaddar Muluu Salamoon dhimma kanarratti yaada kennaniin lammiiwwan Afrikaa daangaa ce'uu irratti loogiin akka irratti gaggeeffamuu fi aangawoonni daangaa Ukraine mooraa qopheessuun lammiiwwan Afrikaa qobaatti kaa'uu isaanii gabaasina dhaqqabee jiraa jedhan. Dhimma kana aangawootaaf gareelee dhimmi ilaalu akkasumas diinii dippiloomaatotaa kan jedhan kan ambaasaaddaroota Afrikaa 48 Berliin keessatti qindeessuu akka dhiyeessan kan ibsan ambaasaaddar Muluun loogiin akkasii gonkumaa fudhatama hin qabu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gama kaaniin dubbihimaan ministirii haajaa alaa Ameerikaa Ned Price kan miidiyaaleen gabaasaa jiran kana akka hordofaa jiran. Loogiin sanyii keessumaa yeroo rakkootti gaggeeffamu obsaan kan ilaalamuu fi fudhatama qabu mitii jedhaniiru. Biyyoonni ollaa Ukraine daangaa isaanii banaa gochuu itti fufuu isaanii ni simanna ka jedhan Price. Dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa iddoo sana jiran waliin dhiyeenyaan hojjetaa jirra jedhaniiru. Kunis namni marti gara biyya ollaatti ce'u simannaa walqixxe akka argatu akkasumas eegumsi nageenyaa kan haalli isaanii gaafatu argachuu isaanii mirkaneessuufi jedhan. Biyyoonni baqattoota kan ilaaleen dirqama irra jiru akkasumas qajeelfamaa baqataa yookiin kanneen dahannaa gaafatan humnaan gara biyya irraa dhiyeessanitti akka hin deebisneef ba'es akka kabajan gaafannaa jedhaniiru. Ukraine namoonni karaa daangaa akka ba'an akka eehamtu akkasumas biyyoonni ollaa Ukraine ta'an namoota viizaa argachuuf ulaagaa hin guunne kanneen biyyoota adda addaa irraa gara Ukraineitti maluun achi jiraataa turan yeroo ammaa immoo walitti bu'iinsa uumameen dhiyeessuuf dirqamaniif haga danda'ame hatattamaan gargaaruun namoota hokkara deemaa jiruuf saaxilaman kana akka simataniif Ned Price gaafatanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya kanumaan kanarraaf jedhe xumura. Anjaalannee gammadaati. Nagaatti.
Naannoo Tigraay keessaa waaltaaleen eegumsa fayyaa 100 harka 80 ol manca'uu Mulugeetaa Cibaa Maqalee irraa gabaaseera. Kunooti.
Naannoo Tigraay keessatti wal waraansa sana hordofee miidhaa dhaqqabe ilaalchisuudhaan waajjira eegumsa fayyaa naannichaaf kolleejii saayinsii eegumsa fayyaa yuunivarsiitii Maqaleetiin qorannaan gaggeeffamee jira. Qorannaa sana kan qindeessan keessaa tokko Piroofeesar Afaworq Mulugeetaa kolleejicha keessatti barsiisaa fayyummaa hawaasaati. Kellaalee eegumsa fayyaa 638, buufataalee eegumsa fayyaa 208, hospitaalota sadarkaa duraa 20, hospitaalota waliigalaa 12 akkasumas hospitaala rifaraalii 2 irratti ka qorannaan kun geggeessamee jedhan. Akkuma kanaan waaltaalee eegumsa fayyaa irra jireessi manca'aniiru jechuudhaan Piroofeesar Afaworq ibsaniiru.
ጥናቱ መሰረት ደግሞ ከ80% በላይ የሚሆኑ የጤና ኬላዎች የፕራይመሪ ሆስፒታልስ የምንላቸውና አጠቃላይ ሆስፒታል
አካቆረና ሰናት ሊበራ አርከ ሰደተማ ኦል ካንታን ኬላሌልን ዮኪን ቡፈታሌን እጉምሰፈያ ሆስፒታሎታ ኩምሰፈያ ድራ ከንቲንጀኑፊ ሆስፒታሎኒ ወሊገላ ወልወራንሰ ከናን ሚዳን ረጌጅራ ኬላሌን ዮኪን ቡፈታሌን እጉምሰፈያ ሞ ዲበራ አርኪ 74 ከነንታን ወልወራንሰ ሰናን ወልቀበቴ ሚደመኒሩ
Akka qorannaa sanaatti kallattiidhaan kasaaraan qabeenya biliyoona 65 olitti tilmaamamu dhaqqabuun illee himameera. Manca'uun kun kasaaraa kallattiin hin taane ituun dabaliin ta'uun illee beekamee jira. Fakkeenyaaf kompiitaroota saamaman yookaan caccaban gatii isaanii malee ragaaleen isaan of keessatti qabatanii turan kasaaraa sana keessatti naammatamne. Kellaaleen eegumsa fayyaa waan manca'aniif jecha lakkoobsi haadholii kellaalee eegumsa fayyaatti da'anii dhibbarraa harka 81 irraa gara dhibbarraa harka 37 tuqaa 6 gad cabee jira. Kabron mod ukubsaton debi ani wal ansa fratanif kanin ibe dedder bank abanin kabaman wal ansi argataturan adda chitusa professor afork dubbataniru. Pakenyaf zoni kaba gamat iha kesat kan argaman hospitalo tasadar kadra shan kesat ukubsaton ibe sukara ibbasarif sagaltamishan yero amma hordo frita sasaturan addan kutani amma har lisana rajaran kanin bekam netaun ifsamera.
ጤና ተቋሞቻችን በአካባቢያቸው የነበሩ ጤና ተቋሞች ችግር ስለደረሰባቸው ወይም ደግሞ በጦርነቱ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ጉዳት ስለደረሰባቸው እነኚህ በሽተኞች
ዋልታልን የጉምሰፈያ ኬኛ ኬላልን ዮኪን ቡባታልን የጉምሰፈያ ናኑ ሳኒ ጅረን ሚዳን ዋን ረገፍ ዱኩዘቶ ተከነ ቆመቶ እንታኔ አዶሊፍ ጆልን ፈኬኛ ፍተላሊ አርገታ እንቱሬ አዶሊን አምቡላንስ ይዳን Gesamani dau hindandenye rakolen akasi kelale yokin bufatale egumsa fayya kenye qoboto intane ummata kenyes mudatera
nanno sana kesa sababa wal waransa sanan dubartota ho karrisala ratra wota melalchise bifaddaddan qoronnan gigesamera anale shantamila makesa dubartota kumashanif ibato kofturbatami tokko kan umri insani wogga kudashani hanga afurtami sagal giddu jiran gafachudan qorannan sun ifata safameera dr girmatsion fissaha qoranna sana kagege sankesati
አሁን ያተናነ በጣም ብዙ በዘታው ጥቃት የደረሳቸው ሴቶችን ያገኘነው ስለዚህ በጥናታችን መሰረት ከሞት 27 በላይ ሴቶች በትክራይ በነበረ
ቆራና ገጌ ሲነን ዱበርቶ ተይዱ ሰበባ ወልወራንሳ ሰናኖ ከርሳላ ረትራው ተመርግኔ ጅራ አከ ቆራና ኬኛት ዱበርቶን ኩመድበቶቆ ኩመድግደም ይቶርቦ ኦልታን ረኮ ትግራይ ከሰቱሬን ወከርሳላ ዋን ረትራው ተመት ከነን ጋርጋር ሳምበርባጭሱ ሜቀከታን ሙሊሳ ወልወራንስ ፈያለ ከንሳምበርባጭሱ ተዋገር ሲሳ ሐለም መጅሩ እንደዋን ሲንጅሩ ኦጌስ ለንጅፉ ለተ ሲንጅሩ ከናፋዋስ ነዱኛ ከነላለ ጋርጋር ሰደዋፍ ኦጌስ ለንጅ ቆር ቀልቢ ፍረተ በርባጭሳ ዋልታለን ከሰት ደንደመቹ ደንዳኒስ አኩን ደፈሙ ደከኑት ያደደስን
ሆከረሳላ ከነን ራወተን ኢብራ ሀርክሽን ተማ ኦልልቱ ተኤርትራ ኢብራ ሀርክዲግ ደሚ ሰደት ሩልቱ ተኢትዮጵያ ኢብራ ሀርክሽንሞ ሁምኖቲ አማራ ከነፈሞ ወሊን ተውዳን አከታይ ቆራናንሱን ኒሙልሳ ከጀዳን ዶክተር ግርማጽዮን ኢብራ ሀርክ ቶርባታሚሞ ገሬዳን ሆከርሱን ራወተ ሙሳ ኢፍሰኒሩ ቆራናንሱን አካታ ጃርማን ፈያ አዱኛ ቢዮታ አዳዳ ከሰጥ ቆራና ትገገሰን ገገ ፈመጀዳን ዶክተር ግርማጽዮን ዱበርቶቶ ከርሳላ ረትራውቦተ መከሳ ኢብራ ሀርከ ሰገልተ መከነንታን ወልዳን ሰይጉም ሰፈያን አርገን ጀጩዳን ሙልጌታ ጽብሃ መቀሌራ ገባሴራ
ኩን ሰገለ አሜሪካቲ ቆጲ ፕሮፈኒ ዋዩም መተ ኦሮሞት ጨይና
አክከል ሜን ሴናጀሩ ትሎላ አድዋራ ትሮቶ ኢትዮጵያቲን ካን እንጂፋታ ሜጣሊያን በረቅ ይበቁደ ሰገሊብ ዲግደሞታ ጋራቁማር ለፈ ኢትዮጵያ ወይረቴ ቱርቴ ባራሰነ ኢትዮጵያ በከጋራጋራት ሎልቶታ ጣሊያን ወሊን ዶሊ ሄዱን ገገፈሙ ዱበታ ፈናን ሎለ ገገፈማን ከነከሳ ቶክ በረዲ በኩደ ሰገሊብ ሶዶሚ ሰዲ ገገፈሙን ሳካን ሂማሙ ሎለ ሳምቤቲ ጋልሞዳዊት ቆጵ ሀራፍ እንደሴ ኩኖቲ
በረድብኩር ሰደ ሰደተሚ ጃቱሬ ጀልቀባ መጅ ሎለካ በኢትዮጵያ መጋላ አዳዋ ትገገፈሚን ሎልቶን ኢትዮጵያ ለሲ ካንጣሊያንን እንጅፈተን አለስ ሎልቶን ጣሊያን እንጅፈተመኒ ቢያ ባኑሲ መረመላሽ ዮካንሞ ኤርትራ አማቲፊ ወላ ሶማሊያ ከሰገሩ ፑፈተኒ ትረን ከሱማ እርገበረድብኩር ሰገል ደሞታ ከሳ ቤኒቶ ሙሶሎኒ ቀርታ የታተዱ ፈያስ ጣሊያን ለመተ ኢትዮጵያ ወይረሩፍ ወራነት ሴንቴ ከራ ሶማሊያ ሉል ጣሊያንን ፋነ ጀልቀብ ሀገ ጣሊያን በየጉቱ ለክስቴ ባሁቲ በከገረገራቲ ግገፈማቱሬ ከነከይሳ እንተኮ ሉለሳምቤቲ ጋሪሳምቤ ጉድና ይሎ አባቦራ አናአሌ መጋላጎሬራ ፈገኘ ገረ ኪሎ ሜትር ቁደሽኒ ረተርገማ ኦቦርዶ ፋውንዴ ሆገና ዋጅራ አዳፊ ቱሪዝሚ አናአሌ
ጣሊያኒኒ ወጋፍርተማ ቦዳ ሁንዴ ሸጀብ ፈቴ ቢየከነ ወይረዶ ሽሮሽንካቱ ናሞታ ናኖ ባትሮኒ ኩዳለ መካንታን ቀበቴ ገራ ኢዶባ ቦሪት ኢማሉዳን ገረድሬ ወራና ሳምቢ አመጀኑ ከነቲ ካንሸኒ ሎላ ባንቴ የሮሰና ነሞኒ ደቤ ከሞን ናኖ ሳምቢ ካንዳለተን ካንኔነካ ማርጋ ቦካፋ ዞዴ ለሙፋ kan jedhaman adda durummaadhaan dhimma kanaa namoota qindeessanii laga qabir kan jedhamu jira. Lagdi qabir kun immoo gara magaalaa Goreetti ceesisuudhaaf haala mijataadha. Bishaan guddaa sanarratti mooraa harkaan ijaarame ture. Haa ta'u garuu dhufaatii ishee kana milkaa'ina dhabsiisuuf jecha namoonni kun walitti qindaa'anii mooraa sana addaan kutuudhaan naannoo sanatti lola kan itti bananidha baruma 1983 keessa.
Akka obbo Hordofaan jedhanutti lola kanarratti jiraattota lixa Oromiyaa maratu hirmaate.
Yeroo humni xaaliyaanii dabalaa dhufu fakkeenyaaf amma gara Wallaggaati namoonni hedduun dhufanii kan asitti lubbuun isaanii lola kanarratti bahee kanneen akka Shawaa namni bakka garaa garaatti itti duuluudhaan lola kana kan inni injifate. Lolli kun injifachuuf inni guddaa kan ta'e lagdi qabar kun cituusaadha. Laga guddaa baay'ee beekamaa namni keessa darbuu hin dandeenyedha. Haa ta'u garuu jalqaba siisteema beekumsaatti fayyadamuudhaan namoonni naannoo sanaa gocha isaan raawwatan namoonni akka riphanii taa'an guyyaa shaniif geggeeffame lolli walirraa tuncitiin lola guyyaa shaniif geggeeffame kan humni xaaliyaanii gaafa dadhabaa dhufu xaaliyaaniin gaara saambee yookiin immoo tabba guddaa jira tamba sanatti baate dhumarratti gaafa seen harka kennattu namoota harka kennatan naannoo Goree keessa qubsiisanii sana booda Goreerraa mattu gara yaayyoodhaan naqqamteetti makiina yaabsisanii gara gidduutti yookiin immoo gara Finfinneetti kan geessamanii.
Obbo Faaris Aliyyii waajjira aadaa fi turizimii aanaallee keessa ganna 8 oliif qorataa seenaa turan.
Dursaa waraanaa ta'anii Shawaarraa kan uummata waraana lolchiisuudhaaf fudhatee dhufe yaagamaa keelloo kan jedhama dura. Booddee jiraatiin immoo leensee kan jedhamtu dubartiidha kan ajajaa waraanaa taatee booddee jiraatte leensee keelloo jedhamtu booddee jaagamaati. Isheen immoo namooti babbeekamoon warra akka Margoo Bookaa fi Ayyaansoo Bookaa immoo warra qaamaan keessatti hirmaatee lola sana keessatti ajjeesee du'e jechuudha. Obbo Laallameen kun saambee keessa inni osoo lafa jedhamtu tokkotti dhalatanii loliisa kanaaf biyyaa ba'anii teeppii dhaqanii teeppiitti immoo achi saamamaniiti miidhamanii addeebi'anii asitti. Ituu biyya isaanii keessa jiraataa jiranu waa'een xaaliyaanii addeeduu kun jara sodaachifnaan waraanumaaf meeshaa qoodattafaa kana qabataniitu wanjarri uummata walitti qabatanii bishaan qabar bishaan laga guddaa jira. Qabariin gargar kutanii akka isheen bishaan sananceenee fi achi keessa dhagaa keessa taa'aniitiyyuu bishaan keessa galaniiti kan jarri eeggatan. Isa booddee harreetti taankii feetee gaafa jarri dhuftu gaggeessaa kana rukutaniitiyyuu. Isa booddee oomaan jara harka akka bittinnaa'u ta'ee jarri tulluu guraa mallisan jedhamu isatti ol agatteetiyyuu achi irratti qabbaamtee guyyaa sadii bultee amma kana immoo dhukaasa baay'ee qabdu kan isheen achi irratti teessetiyyuu hanga Goreetti hanga tulluu Mashii jedhamutti dhukaasa banteetiyyuu jarri kun immoo kan oomaa jara keessatti akka jarri oomaan ishee tamsaatuu fi dursaan ishee rukutamu kan godhee jara obbolaa kana jechuudha.
Lola kanarraa hafaniiru warri kun.
Ayyaansoo Bookaa ergasii bubbuleeti kan dhukkubsatee du'e Margoo Bookaa waraanichi keessatti du'e.
Obbo Aliyyiin warri lola kanarratti hirmaate meeshaawwan lolaa hedduu boojii himanii garuu yaadannoo lola kanaaf dhaabachuu malee jiraachuu dhabuu qiiqanii jiru. Obbo Hordofaa hundees yaaduma kana biyyootti himan. Waa'ee kanarratti Obbo Wandimuu Dabalaa itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii kan godina Iloo Abbaa Booraa akkas jechuun deebii kennu.
Godinni kun walumaa gala iddoo hawaasa turizimii gurguddaadha kan inni qabu. Bakkeewwan kun immoo ba'anii mul'atanii madda dinagdee illee ta'uu qabu beekamuudha qabu jennee iddoowwan kun adda baafne keessaa tokko bakka injifannoo isaan beekan jechuudha. Kanas immoo yuunivarsiitii mattuu koomishinii turizimii Oromiyaa biiroo laaf turizimii Oromiyaa ministeera turizimii wajjiniin taanee qorannoo gadi fagoon gaggeeffame iddoowwan kun adda baan irratti saambee dabalatee jechuudha magaalaa Goree dabalatee iddoowwan hawaasa turizimii akka Itoophiyaatti jiran keessaa bakka guddaa ta'uu qabu jennee itti deemaa jirra. Qorannoon kunis immoo waajjira muummee koomishinii turizimii Oromiyaatti bakka chaanaa bulchaan godina keenyaa yuunivarsiitii mattuu biiroo aadaa turizimii Oromiyaa koomishinii turizimii Oromiyaa ministeerri turizimii bakka argamanitti dhiyaate haala gaarii irra jira jechuun dandeenya keessumaa bara kana.
Obbo Wandimuun yuunivarsiitii mattuusi bakkeewwan seena qabeeyyii ta'an kan godina Iloo Abbaa Booraa keessa jiran qorachuu akka itti fufullee dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Adaamarraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qindaa'e kanuma kan isin keessummeessan tuujubee horaati qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.